Wamejazana usiseme Osta zimenikwa juwe nyaya za umeme Maisha kubindana siyo peace kama heaven yeah. Machizo ntafutana na maeke 47 Nishu kufanya ana soko ke anabitisho Nisola kawaida kusikia milio ya pisto yeah. Uwa na mshukulu mungu kila siku inapokwenda yeah. Na wezi pita siku bila kuibukio na defender Watu mapoteza mani wana loads like a monster yeah. Kila siku ni skendo nyumba zatu zimepigwa jakta ama hasla Doa naishi kibi api Wala kufa niga tusha wapa alapi Kila siku watu bize kama NYC Hakuna baku nye ud kama chi ali Sara sara, yes. Nigga is my hood for show yeah. Ni place and boss ya wae kuwa before yeah. What's up? Let's go to round the inn, niko home Karibu kwenye zila kingdom Ata kama show freak, yeah. Nita perform West side, sara sara, is the ud that I'm from Let's go to round the inn, niko home Karibu kwenye zila kingdom Ata kama show freak, yeah. Nita perform West side, sara sara, is the ud that I'm from West side, iku nani ya wilaya ya kino Kuna mahasta wenye roo mbaya kama oratino True story man, nah, what I see your vitisho Jomo wa nizira na boss smoke kwa kiko Jomo kwa hekima, na kupa tazari Kila tisholo ukipita wanacheza kamari Kuna wakabaji wanapigia ngumi kama bondia Dili zote utapata mbaka pesa bandia Kuna wa mama, madada na ma sister do Ukiwa check wa mguwa na Godzilla tattoo Na mavaza kinyamwezi kama tuko majuu Ukitaka beef mtu mbili smooth me and you Mwajia za shortcut, watu napata mkwanja Kono na mabegi ujwe ndani ya mejaka Yeah, yeah. Masela wa shi kukuta fegi ya bums Nenda sokoni ya two steps kwenye begi What's up? Let's go to round the inn, niko home Karibu kwenye zila kingdom Ata kama show freak yeah. Nita perform west side Sana sana is the old that I'm from Let's go to round the inn, niko home Karibu kwenye zila kingdom Ata kama show freak yeah. Nita perform west side Sana sana is the old that I'm from Let's go to round the inn, niko home Karibu kwenye zila kingdom Ata kama show freak yeah. Nita perform west side Sana sana is the old that I'm from Things go around the inn, niko home Karibu kwenye zila kingdom Ata kama show freak yeah. Nita perform west side Sana sana is the old that I'm from
What up? I said
Tell it in the house
Let me smoke something man
What's up Man, I said welcome I said, to my hood And when I step in, your nigga, you better step out. Nah, I'm still getting this money. Nigga, Bitter in the house. What's up? Sada Sada in the house. Yo, I'm Daddy in the house. Woo!
What's up, baby?
What's up, baby?
Yeah. Try to see.
This is my hood, man. Yo, Charlie, what's up?
Yeah.